Molweni, lo ngumyalezo obalulekileyo ovela kurhulumente wentshona koloni. Sithumela amaqela ezempilo eluntwini kulo lonke iphondo ukuya kukhangela abahlali abaneempawu ze-coronavirus. Emva kokuzazisa ngokukubonisa ibhiji esisemthethweni, la maqela aza kubuza imibuzo ethile malunga nempilo yakho. Ngokusekelwe kwiimpendulo zakho, kumele akucele ukuba wenze uvavanyo lokuthatha incindi emlonyeni nasempumlweni ukuvavanya ubukho be-coronavirus. Siya kuqinisekisa, olu vavanyo lukhuseleke ngokugqibeleleyo. Ukuvavanya nokuchonga abantu abagulayo kwenza sikwazi ukubanika unakekelo neengcebiso abazidingayo ukuze babe sempilweni kwaye siqinisekise ukuba abosuleli abanye abantu. Khumbula, nabani na angaguliswa i-coronavirus kwaye kufanele sibanakekele, sibe novelwano kwaye sibe nobubele kubo. Olu hluzo novavanyo luyinxalenye yenkqubo enkulu karhulumente yokuqinisekisa ukuba sikuthintela kangangoko ukugula kwabahlali abaninzi. Ngoko ke, nceda ubakhuthaze abantu ukuba basebenzisane namaqela onakekelo lwezempilo kwaye bawakhusele. Sibambisene, masinqande ukunwenwa kwale ntsholongwane.